napenda kuruka sipende kukaa, napenda kupuka kumeke chapaa, napenda kunuka nisende legea, napenda kulala nipuke lala, sipenda kulewa kukasha tubaa, nikesho na bedi na shike dela, kuchata huwezo nishinde kula, kufata huwezo na uweza shingaa. Oh, make it champagne, do buzz it go game. Gizzy na pedia kondo wa supane. Sipote caffeine, ya puka cocaine. My brother to puka kapange fute. Stake in my solid, sitake complain. Whenever ki problem, I want to fute. Potato ki cha, nizela bovain. Sitake police, ma gane fute. Sipote ko lego, kushindo da da. Sipari to gozo, tumeza ma da. E enda kupima, kamarwa kabaa. Nduda na kula, mishiba bala. Yes. Dance, dance. Hey, dance
like you don't care.
Dance, dance, everybody dance
like you don't care.
Hey, dance, dance, oh, hey, dance
like you don't care.
Everybody dance. Hey, dance
like you don't care.
Dance, 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 oh, hey, dance. Hey, dance, dance, hey, dance
like you don't care.
Hey, dance, hey, dance
like you don't
Kido na shiki kufuncha daga, kido na breaki kuita dada. Special kakeki hafeki bala, msondo ndongono mziwanda Apisha samsoto ya moto kwa da, dali za mpoto kwa mtoto ninja. Dizi za guni kupona kupaz, lovita za guni kwa siki ya pa. Fimbo ya musa minusa dada, kanyoka na chuka kutele za sha. Kido su mdogo ni ite papa, kichoka kudesu na huko na pa. Kido na hiti kufali kata, chona na kiti balozi wa mta. Mabuchi kuwasha mka, cheza zo bitu kitingi shika. Ruti la lila mapombe kuba, miso mkopo kifule sika. Soda ya kopo kuandika jina, sibiti sogopo bahati bufuku. Tanzima sikikisha kwa meme wa luku, wote nifanye na wengi nebuku. Kikopi ziswaga na weni kasuku, so dance.